Inzu 62 imwe ku gaciro ka miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda ku miryango 62 niyo yubakiwe abakene bahoze batuye mu murenge wa Ririma Bugesera hazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege. Aba bahisemo amazu kuko wari ufite isambu ya menshi ngo yari ihagaze kuri miliyoni 1,900,000. Ubwo twabasuraga hagana mu masaha ya 3 za mu gitondo byari byishimo ntangere kuba tarigeze babaho mu nzu zirimo iby'ibanze nkenerwa.
Aho bwa mbere naryamagana havuga nkavuga nti se mama ahantu ndini he nakaguka ubwo nagiye ngo ngiye gutambuka nkabona muje ariko manga gadenzi sibi n'ibyimo kandi imana none ubwo nagiye kumenyera huko bitinze naryamaga rwose nakanguka ndi ubwo akabiri niyo ntambuke gutya naba ntambuke nkumva ngo bishe mutwe kugibambasi kinje kuko nari naramenye kwinjira mu gitagira n'inzuri ari urugi rumwe rwo ku muryango n'urwo mu gikari ariko nda kuturoge ngumva ndi kuvunyaguriza imfunguzo
kuboja gukingura amaze kuyima bampaye imfunguzo kuja gukingura byarananije yuko nabyo narinze namenye gukingisha bwa bugufuri uzi
ninzu ku ruhande ifite ubwiherero n'ubwiyuhagiriro ndetse n'ikigega cyakwifashishwa mu kubika amazi adakunze kuboneka Bugesera. Mu byumweru bibiri bamaze muri izo nzu cyane ko bari baravuye ahazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege ntaho bahinze inzara yavuzaga ubuhuha. Aba nitwabasanze mu ngo zabo bacaracaraga hafi yazo
turya guco tubonye dupfa kubona turamutse gusa mu gitondo tukongera tukagenda tutegereje leta ikizatumarira
kuburara bijya bibaho
turaburara ariko ase naburara nkaja kugasoze ngo naburaye ndifata ngaceceka nyine ukajya ngo nariye nyine mfa kuba nafuze kano nkaka gatenge ukabona nkuko nakambaye gafuze iyo mbonye uravuga uturamuntu ari kawe na nagafurishije iki imigwegwe ibiki kujya ngo gace tagira nesabone kwanza
kuburara bese ibyo kurya byo ni ukuvuga kukuntu kubihabwa n'Imana iyo umuntu yabonye uturyo natwe nuko tubona rimwe mu munsi.
Twakomereje mu mudugudu nyirizina batujwemo mu murenge wa Juru.
Aramutse. Amakoro.
Eza.
Azo ibyaraye.
Ahubwo twaburaye kubera ko twagiye mu manama no kujya kwahira ibintu nk'ibyo.
Biraboneka si byo kurya?
Yewe, byo kurya nyine no gushakisha, umuntu abibonye. Nuko arabirya bidahari nabwo umuntu aravunyira.
Ntakigenda umuntu abonye igikoma. Nuko no kugishakisha nyine. Ngo wejeje udusaka. Oh hiriye yo akaguhereza ati ushake mu gikoma cy'amasaka tukakinyweraho ndana gasukari.
Mukorosha by'igihe giti iki kibazo cy'inzara ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera hatahwe inzu 62 bwageneye abazazi b'amafunguro y'ifu y'umutsima ibishyimbo n'amavuta bizamara igihe cy'ukwezi ndetse na matera kuri buri muryango. Nyuma y'icyo gihe bizasaba buri muryango gukomeza kwimenya. Aba baturage kandi leta yabahaye inka kuri buri muryango ndetse n'igishanga bazajya bahingamo ngo biteze imbere. Ibikorwa byose byagiyeho miliyoni 157 z'amafaranga y'u Rwanda
kandi ikibuga cy'indege aho kigeze ngira ngo haza iterambere rikomeye. Nkaba numva rero akarere ka Bugesera ahubwo nyuma y'ikibuga cy'indege kazaba ari umujyi ukomeye, ni umujyi uzaba uyingayinga cyangwa uruta Kigali cyangwa se bizabihuye kuko kiriya kibuga cy'indege kizaba ari mpuzamahanga.
Ubu ni Madamu Rivera Mukabaramba, umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, atanga icyizere kiganisha ku iterambere rirambye ku bimu wahagenewe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Ibi bishobora kutumvikana neza mu matwi y'abamwe kuko hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege na magingo aya hari abasaga 400 batarishyurwa miliyoni ziri hejuru ya 600 z'amafaranga y'u Rwanda badafite n'uburenganzira bwo kugira icyo bakorera mu masambu yabo.
Ubwo tugategereza tukaja ku makonte batindagari gaza, ubwo tugategereza bikaba gucuma mu kuja kubona tubona aho bayagabiye ngo amakoperative n'abashoramari nifuza ko banyishura amafaranga yanje bandimo miliyoni 1,800,000.
Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko ayo mafaranga yagombye kwishyura abaturage hari igiye kubwira ababishinzwe bakihutisha kubishyura. Madamu Rivera Mukabaramba:
oya, ikibuga cy'indege batarishyurwamo aya mafaranga ari muri iyi budget cyakorwa no kugira ngo yihute, nicyo umuntu yajya gukora minefra yashyize muri budget yagire muri budget bagomba kuyatanga arahari.
Ahazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera hashize umwaka n'amezi himu wabasaga 300,000. Bamwe mu bimwe batarishyurwa bahisemo kwimuka bakajya gucumbika mu baturanyi batinya urugomo rwabakorerwa kubera kwisanga mu matongo ya bonyine. Uba hateganijwe kuzuba ku cyo kibuga mpuzamahanga cy'indege hatangiye guhabwa amakoperative ngo bahingemo. Nta gihe cyanyacyo kizwi ku gutangira imirimo yo kucyubaka. Uyu mushinga bamwe bafata nk'uwadindiye urasa cyane n'uwahari hateganijwe kubaka stade y'icyitegererezo ya Gahanga Kicukiro mu mujyi wa Kigali himu abaturage vuba na bwangu leta ikaba yarahabasubije mu bikorwa by'ubuhinzi. Ese kabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.